Dear brothers, it is a good day. It's another day that we are gathered here to do one thing. To be honest, it's not a good day. You see, Manchester, ilipoteza game yao leo kwa mbao. Mbili kwa nunge endai. I am here to just encourage. I am here to bring the word of God to a very discouraged Manchester United soul and tell you that there is hope. Unajua, maombi ni kitu ya maana sana. Maombi ni kitu muhimu. Na hapo ndo nataka tuangazie. Tuangazie kidogo. Anyway, my name is Pastor Muli Mulingendeto from Fountains of Waters, Kasindlo. And we are here today to deliberate on prayer and this game that happened. Unajua, wakati unaona goalkeeper kama Ndagea. Ndagea anakosa kuona mpira. In fact, anaenda opposite. Opposite direction. Hapo ndio ndugu yangu nataka kukueleza. Uyue uchawi iko. Uchawi ni kitu ngumu kundili nayo, lakini kwa maombi tunaweza kupokea freedom. Siku ile game ya PSG ilikuwa, nilipokea very many prayer requests. Simu yangu ilikuwa inalia ndindi, ndindi. And Manchester United fans were requesting for players. And I played. And I declared victory over. And you saw what God did. Lakini baada ya hii mchezo, hii match, walisahau. Wakashikwa na kimbuli. Na ukimwona tayari komondi fulia naomba. Hiyo ni maombi ya kimbuli. Na hiyo ndo ilikuwa mwanzo wa mwisho. Hapo ndio shida ilikuja. Wakasahau kuwa Arsenal wanakuanga na watu wana consult on the other side. Na wakamtupia Ndagea usawi. Ndagea hakuona. Haliluka hivi, mbeta ikapita hivi. Lakini nakuambia kuna power kwa maombi. Watu wa Manchester na waomba. Mrudie Bwana. Mrudie Bwana aliyowaletea ole ole. Mrudie Bwana aliyowaletea ole nguna. Na akawatolea enemy ya Mourinho na mutapona. Kama munataka kuona Champions League ikikuja, rudia Bwana. Sitini kuomba, sitini kuomba. Muombe kabisa.